It's a vision na music.
Halle, 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 hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Halle, 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 hallelujah. Halle, 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 hallelujah.
Hii maisha ina bobi la mwenyezi. Ni kama kosa ladha kwa food, nguo kwa mwili, siko kamili, tuliza dhoruba.
Na mimi ninaomba daily, magoti ninapiga daily, njoo, njoo uone. Na mimi ninaomba daily, magoti ninapiga daily, njoo, njoo uone.
Umetenda na kwangu, eh, utatenda na kwake yule. Umetenda yasiyowezekana kweli, eh. Come and take over,
dhoruba, tuliza dhoruba.
Now you come and take over,
dhoruba, tuliza.
Come and take over,
dhoruba, tuliza dhoruba.
Now you come and take over,
dhoruba, tuliza.
Usiye shindwa, uliahidi yote umetimiza. Kwa neno lako we, umenishikilia sianguki. Kwa neno lako we, utatuliza dhoruba.
Umetenda na kwangu, eh, utatenda na kwake yule. Umetenda yasiyowezekana kweli. Umetenda na kwangu, eh, utatenda na kwake yule. Umetenda yasiyowezekana kweli, eh, eh.
Come and take over, dhoruba, tuliza dhoruba.
Now you come and take over,
dhoruba, tuliza.
Come and take over,
dhoruba, tuliza dhoruba.
Now you come and take over,
dhoruba, tuliza.
Bobi la mwenyezi. Ni kama kosa ladha kwa food, nguo kwa mwili, siko kamili, tuliza dhoruba. Ni maisha ina bobi la mwenyezi. Ni kama kosa ladha kwa food, nguo kwa mwili, siko kamili, tuliza dhoruba.